gabadha ismaamulka wajir ahmed abdullah jiir ayaa gursi horeysay u magacaabay wasiirka wasaaradda wadooyinka gaadiidka shaqada dadweynaha iyo guriyeynta mr yaqub muumin kaas oo maanta hor imaaday aqalka hoose ee baarlamaanka wajir gudiga u xilsaaran inay turxan bixiyaan shaqsi walba la magacaabo maanta ay su'aalooyin kala duwan weydinayeen mr yaqub muumin oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda wadooyinka iyo guriyeynta ayaa dhammaan su'aalihii ay weydiiyeen gudiga turxanbixinta ku sameynayay ka wada jawaabay mar uu saxaafadda bannaanka aqalka hoose ee baarlamaanka wajeer kula hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay wax ka qaban doonaan wadooyinka hallaysan sidoo kalena haddii xilkaasi uu si buuxda ula wareego uu gurmad degdeg ah u fidin doono gawaarida ku xaniban wadooyinka qaar iyadoo xilligan xilli roobeed ah lagu jiro
waxaan maanta liigu qaaday interview vetinkii ee nominationki liisii cec roads transports public works and housing wajir county committee assembly vetinki su'aalihii weydii ee wax laga weydii waxaan ka qaba iyo waxaan ka qaban karaa iyo waxaan maartay program aan la imanaya wan u sheegay roads maanta xaaladda roads wadada ee countyga maanta macluul baa loo baayaa awgeed wadadii la maray way go'yihiin gaarsi ka soo bilaaw kugay mandera maanta bahi baa loo baayaa maxaa yeelay wadadii la maray oo raashinka soo maray yaa go'day fatahaadkan faraha badan isgarabs buux oo dawladda sare itan countyga ay isgarabsadaan kow horo raashinkan wadada ku xirmi iyo looriyaalkan intaas boqolaal ah lasoo badbaadiyey dawladda sare iyo dawladda countyga waa isgarabsadaan wadada go'oday restoration lagu suubiyo lasoo bixiyo raashinkaas magaalada la keena adduunka horumarka ka socda wadduu ku bilaabmayaa wadada hadday ka xun tahay oo wadduu lagu soo maro ay jirin whether is security, whether is health, whether is everything, every sector, road is the basic infrastructure to support economic development. Therefore, I have requested the members of the committee inay priority siiyaan wadayaalkan roob kasta xilli kastaba naga xirmaya ayaa in la hormariyo la dhiso baabuuraha ay maraan
ugu dambayntiina waxa uu sheegay in xilkan loo magacaabay uu si cadaalad ah ugu adeegi doono shacabka ismaamulka wajeer
haddan meeshan li ansixiyo oon wasiir ka noqdo waxaan la imaanayaa strategic lagu bilaabo kooga horo inay assessment la suubiyo meelaha dhibaatada faraha badan ee ka jirto oo wadayaalka aan la mari karin inay wadayaalka go'oodii la rabaagareeya upgrading lagu suubiyo kuwa kalena taasna waxaa lagu yeeli karaa dhaqaalihii haddaa la haysto la hel raadsado laisgarabsado dawladda sare doona ee county isgarabsadaan hay'adaha dawliga ah oo wadada ku shaqala eton county international ba isgarabsadaan oo wadadaas la furo wadayaalka la furo every corner corona kasta oo countygan maanta meel la mari kara malaha waana wada awgeed hooyada jirin hooyada umali cunuga sakaraad ah maanta lama soo qaadi kara shidaal magaalada malaha la dhex dawladda countyga shidaal malaha la yiri waxaa yeelay wada la'aanta wadadii waa inaan priority la siiyo oo wadayaalkan aan hormarsana oon ka dhigna xilli kastaba la mari kara haddaan wasiir buuxu noqdo oo alla i qadiro waxaan isku dayaa inaan cadaalad ku shaqeeyo countygan afarteeda goob ee safeska iyo samafalka aan gaarsiiyo mashruuc aan gaarsiino dhaqaale aan raadsanno wadayaalka la furo ay noqoto tan ugu dambayso maanta wadda waa la mari way la dhaha ee xilligan ugu dambayso iyaan isku dayaa programkaas alla imaanaya dhaqaalaa loo baahnaan doonaa dhaqaalahaasna countyga iyo dawladda kale ayaa u dooni doonaa insha allah
cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer